no son of Bobby Wine. The color surgery, I linger little whiny.
My, you don't know no good on. Chivora, but challenge, I'm a cool baby dog.
You know what's the color about it. You know what's the upper chiba, very nice. Where?
My, you don't know no good on. Chivora, but I'm over to it, I'm a dog.
Where? You know what I'm love. But I'm a father, but I'm evil. Where?
My, you don't know no good on. Chivora, but I'm over to it, I'm a dog.
No, no, no good on.
I don't know how to done. The water bomb over to it, our dog.
And you like it?
Ntoleke Uganda lam to work time. Tuba sabami kwa no time to survive. Tinajikwe kwa tochi kwa tata ina vibe. Liwa kusabu loye na ye wuza vibe. Chava imbe mnye la sigala mtoy. Kumuma nyawa chala bafu nila enjoy. Aganya bose ne mara msanga mtoy. Wachala banji nenga bachi mara mtoy. Vem bia mkwano biyoche bia kola saulo. Katalu fide muna ye ya chijamo enja ulo. Tuya ito mdongo mne yaka vechi solo. Na nova nechapa. Atenga chamairo, kale ya mwakalanyo na msaku pembeni. Ila mmamo wembuno elasti boni. Ngoli majina eva mfero redini, mleta mfego. Yagenda mchuni, idono nokudono bikusobera. Gucha ile masaka bimbala la bamu lwanira. Katine meku nyambu mtu norira. Wali wata chima nyobu la mbochi pakura. You know what's the color about it. You know what's the yako chiba very nice. Where?
My dono nokudono. Chivora bamu watu itabadong.
Where? Bata kwa mulavu, bata bawa faza bawa bata mivu. Kwe,
I don't know no kudon. Kivora bawa mwa tuita wadon.
Sebo sere kitajango tubolide. Tukoyo kompule inevide wanu maulide. Asasula TV ze msodie. Chukaeva msodie oli imbali tulwakola. Agamba polisenta ya mnafuya. Ya muwa viti ya te audio nevajizarawa. Ochimanye mikwano jetu veramu. Bebamu kuwa panga vye tukola vitu kwa temu. Tukola lisate nganda zezimu. Baya garubideke ira na boba vifunemu. Tuna befula joaji. Bebamu kuwa kwa munga tozaba ya ye. Are you like it mina jemuli? Chotela boys masakatu gambe kwe tuli. Omtomu kolu kankutumide. Kankubomu bale chama sima mungu ulide. Mbobato nteke dewe tunolide. Sewemba nakubye. Tonye gula maulide. Tuna vozi kola voti. Tuna vozi diako chiba very nice. We.
My dono no kudon. Tivora bahamu watu itabadon.
We. Tuna vata kwa mulabu. Bata bawa faza bawa bata mivu. We.
My dono no kudon. Tivora bahamu watu itabadon.
Dono no kudon. Dog.
I don't know no good done. Chivora bahamu watu itabadongo.